mapema nimeamka, nashituka hapo pembeni nimetapika. Najiuliza sana nilifanya nini ye, na wewe umenuna utaki nikusemeshe. Najiuliza sana nimefanya nini ye, na wewe umenuna utaki nikusemeshe. Kweli jana nililewa, lakini nilipokosea wapi uniambie? Mama, mama, mbona sikuwa na machangu doa? Nilipokosea wapi unisamehe? Mama, mama, umeshika mabegi unataka kuondoka, unasema unitaki, tabia zangu umechoka. Umeshika mabegi mama, unataka kuondoka, unasema unitaki, tabia zangu umechoka. La 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 la, unataka kuondoka. La 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 la, tabia zangu umechoka. Mama alisema una mapenzi ya dhati, nikung'ang'anie, 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 nikung'ang'anie. Mama alisema kukuacha hataki, nikung'ang'anie. Wahenga lisema vumilivu la mbivu, nivumilie na mina mapungufu.
Naulizo mpenzi wangu,
mpenzi,
napoludi usimi, usinikimbie.
Naona tabu kukosana nawe,
na nilivyo kuzoea,
nipate wapi mwingine? Wetabibu wa ugonjwa moyo, sinichukie. Umeshika mabegi, unataka kuondoka, unasema unitaki, tabia zangu umechoka. Umeshika mabegi mama, unataka kuondoka, unasema unitaki, tabia zangu umechoka. La 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 la, unataka kuondoka. La 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 la, tabia zangu umechoka. Mama alisema una mapenzi ya dhati,
nikung'ang'anie, 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 nikung'ang'anie.
Mama alisema kukuacha hataki,
nikung'ang'anie, nikung'ang'anie.